song is too.
No.
My jiggas so come for lifestyle.
It's too kiss, babe.
Yeah. Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah. Tumetoka dangwe, tunaongeza gasoline, tunaongeza gasoline. Toka kwenye ardhi ya Mangwea na Bushoke, ambapo tembo alididimia kwenye tope. Ilibidi niame mkoa ndo nitoke. Salute kwa Chemba Squad, Makole, Hexagon na Dope. Kitaja watoto wenu wa trap, msitaje jina langu. Maybe best rappers of all time, don't mtaje jina langu. Wanasema mimi naongea nkilewa nkivuta kaya. Nyuma ya kuta za chosa samchizi na chimba dao. Wanda masnitch so washindi yapo na lala na keti. Wanatamani udate kutwa unawasha mipepe. Wataisubiri sore ya demu wako wamemegwa kuteta. Wakati wao mademu zao wana uwakata mvicheche. Loser to pay, winner to stay. Kama pool table cheza na balls. Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Oh no.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Nah.
My life.
Cause I'm living my life, yeah. Shafanya vingi now, you can't tell me nothing. Fuka vigingi, yote kusaka something. Mungu nabidi, baraka za wazazi, mpaka mkaelewa. Kokote na putimba sasa so. Mpaka wanakiri mabisho. Kama kwenye jeshi komando, sasa mnaelewa.
Watoto dom town, miaka 10 nimekuza stebe menda. Siona kuibeba dom sozi kustafu chagwa bega. I'll be the victory, the leader, mkulungwa leodiga tenga. Azaki kucha mwino guasa nkuhungu mpaka itega. Nilipotoka nshona fitna, kusaka rupia. Tukiona wabwa wa hitma, wana tunavamia. Sometimes mlo moja, mama anauza bagia. Mpaka sasa show za mwanza, na fly na bomba gi. Macheki wabwa fuwa chawi, wanasota vitaku. Wakije kuwango na kute meketi kitaku. Somwa kuchukie, wakutukanie na mama. Ndapo kukosea, atakukumbushia maisha yako.
Tunapotoka hatu snitch.
Oh young seller,
si wenye watoto street.
Oh young seller,
angalia unapoishi.
Oh young seller, oh yeah.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Oh no.
My life.
Cause I'm living my life, yeah.
My life.
Nah.
My life.
Cause I'm living my life,
yeah.